ngithi kwenzeke umke usaphile emhlabeni. Ngithi kwenzeke umke usaphile emhlabeni.
I'm gonna make you mine.